Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou wartara to bogi jenga fandu hala Mamadou sama sigu jambuwal sakrabe hiribe. Bangal COP 28 ton tral haklaji dina jogiti to Dubai ton no kanon fa hande korol heba ka du hun tangul hore tobbe yogaje e wi dewintinobe malibe. Fawde ha wato raji VBG dawtotobe ande kesse hewbe nan jeli darade darde mabbe altinere kenyen be puddi jande e famu badde didi. Yirbinde kabaru ande kesse le Mali woni fanda kawtal arande wallu lid ngalla sida ngal do dun fuddi altinere kenyen bamako do dingon sembe kawruji amen na hande 23 December 2023 bismillah sakrabe. Sareji do demal ngure e hawalu ben huncinama hore nyande aljumaare yabbinande wonande leede temdere 34 ka non fa hande kawrol heba ka do sifaji golleji di no holitiri dewrintobe malibe yo pilital ngal fanda mudun yo beydonde ben beydude kabaru demal e ben nyamduji do hejo golle hawalu ju leede cinide anay majje mali ben nelawdo amen Mahmadou Touré wonko hebani kada fo sango Oumar Wegalou.
Rumde Afrique nde fufota leydi Mali ndi an jogiti dalaji konari bangal demal nyoloma hande no wattu wonte waylitirade way golnatu gol ndiyam latade gese ballasu kanye ngulefi idum e tidalaji ko wonte matete ko fa pewta dido tidalaji aljumar yabbinonde leedele de fu kali wota nokko noddirte do Dubai do boto wonte e wadde fewtude no wattu wonte waylitirade ka wattu jono leedele de pamray do wota ene pecci ton gede didi leedele jirude nyoloma hande wa kanye ngudude hebude e yirwere rukoyatu traware gote iwo li lidi malindi ketna kuma sifi do hen
les positions divergent parce que
atla ina chersi sabi le de G77 nji ju inde gubal yubno golleji no nations ni hani anditinde kinoto do dum ko baro hun tangul hore golleji de ka le de annex be do kay huliti jay fe nafaka ju ingol gubal yubno golleji bi mabbe gubal dewrinto no be nawa jati to sitar ko baro golle o dum do sambini tade fi le tutum dal hakilaji ko baro demal
tarde encore que trois wari o hali sanne konairi bangal yaltinde jawlele de yalla leedele gonde le rumde afrique ndana paabe konairi bangal demal ka o do lugotodo ande noddete lamin samake holi tiwi dati lobbi woni ko yaltina ka nyaloma ande konairi bangal politiki
goto eti laaji di yo nani kabar politika ko be de hen limina wi de leede men de sembe mudun yo kabaru demal hewbe jamare dido no kuji di demal kinni kebal mabbe dun do iwata denno an hani min kinno on don ko ardibe ben hani jati waddi bawde mabbe
le paquet micete de wida ngal do kawtal ko noddir COP 28 dun jukkiti te nokko noddirte Dubai faali sappo didi lewru December worurundu wattu jone be jeliitu dati njaltale ko han nafude demobe dun ko Mohamed Touré hebini studio tamani Dubai
sakra batu ta klaj modu kawro yon banga bemba am Facebook ay di Twitter hadde ya wara mobilaji ben transport dut atul gaw ben duanza gaw la ben waddi yaw samni kuteji do ben sifaji golleji yogadi to duanza e wi seda fuji dum do sambini kuteji e do kabaru transporteur kan golleji yogaji jamarande le region kan non no bi jetti sanne ben kado anya e yela mabbe dum imine no yawiri intal ak bilal won ko men kedo fostango Oumar Wegalou e sita sitibe
sidi haydara kanyun lami fedde dorboto mobilaji to duanza to holiti wiide ko mobilaji di chakka yaade gaw ko dum lati sababu so ke mabbe wuyti sanne
hadgo mobladi dogude nati nga amen torra mawdo mobladi dogandi so be fi dabireji din daro torra satan sanne giddi o anya bama mede heddi men wala e gollal mobladi fu darkin fe goten dogata kasin ga dogno mobladi menedo gurgo amen do happi torra satti fa wala sedan
do tayde fu yogay jamare wonde tonde holitidu weltikile o do golle sanne ka billamo watno watta fu yalla ndena gan wartale o do nokku fa mobladi puddo ton donnede kedden o do neddo goto gondo ton ko sifido hen
daragol mobladi hakkune duanza e gaw dun waddan torraji kewdi do jamaren sabi ko hemmebe an ya sagoroji gelle woni di hakkune reji gaso o dabri fiaka wala funa jamaren hebita dena hakkun den nukuje
dun latik sababu du soga e kudde ciottetede lumoji duanza beedi non yoga e wombe ton kollitiri wide wobbe du beedi lehin wide yoga e mobladi ngaddoji kaki marsan di sidi an nata ton
ko buri sappo yom ben nototob ande kessel lulidbe blogger blogger en puddi ben kegni altinere kegnen jande e famu du kabaru torraji ngatere fewde robe lulirde ben VBG denno du wadi altinere kegno no bibini 9 December 2023 fanda ngal do kortal yo beedani famu deddi do VBG ngaydi yalla ebe kambe dun be hayba yimbele buru fufu yide torraji di sita sidibe to antun keddana ko hebani do fostango kanko Oumar Wegalou.
lewi kanko Ousmane Mahamane Cissé goto e wadone jande o holliti wi fana mudun yu faabaade journaliste en gollo de bem ande yeda kabaruji yalla jamal ana famitine de kuteji attede fawa e rewbe ben
l'objectif
formé fana mudun yu faminde kambe kokkobe kabaruji do bem ande de ko nayri bangal toraji ngattede fiwde rewbe sabi de kambe kokkobe kabaruji le bem ande de e be gonde yimbe wakkati fur e bayu latal sababu do yalla attabiya jama ndan wayi to
lewi jama ko fotte o batu ne jande ana jogi na sanne sa anato sabe be holita hakileji lobbi ko natto sabe rewbe kay sugabe rewbe ben ana dadda sarde di torraje atter fawede mebbe
ya assez dem
nafa mudu ana heewi sanne sabi yimbe le ngombe le beme ande fu ana don nini kokko kabaruji do beme ande to ko min gondi e halde wattu joni o ko idum nafa sanne
fan o torra atter fawede rewbe ben hebinirta jogala yimbe ko fotte o badu kay jangna holliti wi jamaare fu edda mudun an han wattere koode mudun e di golliji
kortal arande waldu ande kesse ben lulinde si danfu di altinere kenya bamako do denno mudende landini patron e kayne ministre humonende kabaruji fanda mudun yo huntande hore dido ben dedo ande kesse de ben susuli mudun woni ben dem bamtare ande kesse kabaruji le kayne dun dati dabareji kalifa goto wonke ben kedo fostango Umar Wegolo e sita sidibe
docteur Hamadoun Touré gote lamir fedde no der sidande o hali kon ima daraji ko ngonte wadde
le sida
sidan fana mudun yo fide dabareji honne kebal honte ra hore leedi med hunchirta hore fana mudun goddo kasin yo ƴewude honene leedi mallin hebata darorgal du kabaruji masinganji kesi le nyalat e warande fotto heba bobde du e mutina kambe pey masinganji ko nafata be ko natto sabe nafude leedi balebe ka leedi mallin fu e mangal mudun
o mali
kanko Moussa Dek Bali lamir fedde no dirte patronal leedi meden di o wi ande kesi de darne mudan moni sanne ko nayir bangal kebe
les entreprises
entreprise ngaji ko fotti o batu heba nafa kabaruji hollitaade do dun nato sabe kambe be hollita hakileji mabbe do golleji be warta wada nyalade warande so en dokkonduru juude en waafide dabriji ko jirimta kebal meden yarra yeso fottaade tewde honene dati golleji hebirte ko nato sabe humtina kebal leedini
mondial
botuji mawdi ngaran wadde li balde tati li dido botuji yimbelbe iwran li tatte di fule leedi malindi kanya tiagal leedi ndi
yeto meɗe hertane zoom sito hanadi yana yobi do kabaru gilli hakkunde sarabe e sugabe ben beɗo sugabe hajjube be sanne ben torraji di tawede fusoni be di inike dum lotto wembere den no lal tangara wonko ben kede fostango sita sidibe
soni suka ana feji sanne no wana basi ga yogabe yida suka feji do yoga ana wiabe patbe mema kaki mu en be jodo nukku goto lebi yima andbe kabaru neddako soni suka torratam an heddi nukku goto du ana hollitida wi jom ana wonde bantade fatade oddududugo hakile mudun sabi yoga ana hala wi suka pamoro feja du ana hollitay wala neddo selludo sabi le suka ko di yokulleji di suka wawa hadede yoga sar jati yida fe sukabe wada duko le galle tawkan antun soni suka ben okolum en hewli galle sanne an nato sabe jati sar yogabe witta ya jodo nuku yogaje sabe holliti dun tampinabe sanne ga suka hana joda nuku goto dun wana honi ko mojji son dun wadama yoga jaati halan bi o suka wala neddo selludo fotonta debbo goto watti fu annana kanko suka makko ben dukida samoji jaati wana fu ko o hebta halde kasin ga du tawede fu kanko debbo o wa wadda fi minti goto tiagal suka makko ben
sikko la sita sitibe hakunde ina suka ni wor sekere on pawido katene kawal yone hande mi to dafsa tu computer bangal jamu ndudde 3321 mais jondo sa application so jotam ni bangal play store do sere yotam meden magazin
gattono koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirte do dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyede o nangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaaw do cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi j'ai eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral na wala caldi na wala hore metti bernde sifa tempere monde e ko nande mudum ta non na wala caldi goto fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte denga hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantineda woni ko divide touré
ce n'est ni un paluk
yo gonga ngou sambinta odo nyanka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaw deng ko hana fi yebede no mo satiri bonondani den no tinu den ewtuade odo nyaw le ciudi dotoro yalla hakilaji amen nambalto
pour nous rassurer
non do ya kabaru iwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudu
ministère kumani do cellal kanyu e hinna yurmen
yota meden ma woni gouvernance santi hande ana yobidu kabaru njibbu den ciagal humpitingol tongani mabbe ciakite gollida okley holti wiide hi imu ngada do holti wiide cappana jetti e jeegom jokolbe fufuna jidi kabaru njibbu jawdi den alhaali mu kambe halnane holti wiide na yobembere don lamo hani hinade habo mudu no fevri yelana bedro famu abakin ak momedi yatra won kambe ne kede fa sangu min e sita sidibe yo en nyalle jam e hakkilo yimbe yogaabe jamare mali kabaru njibu jawdi beedike jaati ima daraji gulirde kumunide habo mudun e toyede fuf ka non deedo jamare holji dullay fe danande mudun le odo kabaru
faso nyamobe
lam am an woni wadde ima daraji gafa hanen golleje kewde ana heddi ko haani wadede ko naari bangal haddo yuri yuri ka ko leednin bibbe reeni ko heewum e jaati wonko sabimbini hanen yuri yuri ka ko hebbo mudun semme le leednin sabi yimbe didon ni wa wadde yuri yuri ka ko watti fu so wi amana goddo nangam e yuri yuri ka ko a tamam yoga wonko hokkuma hoone muɗum min gasum lamdama mi haalan jarti yurkuyurkako ana wadda torraje kewɗe le gurgal meɗen
gulirde humanide haɓɓo jiɓu jawdi okleyi kiniɗo kabaru kala sariyaji teddagol e haybugol kaɗum haɓɓo na filliti humtande kabaru muɗum hoore no haniri sugulla neɗɗo gulirde yoko ɓuɓe leydi ndi famiri kabaru jiɓu keɗɗana mumni guindo hoorejo okleyi
yurkuyurkako ana jogui bonalaji kewɗi do kabaruji gurgal meɗen saabu ana natto saabe inde kebal meden fo waddude torraje kewdi de lafi batugo saraji leednin jande wotere wadama le projet canada hitane 2016 wartane 2018 be holliti wiile temdere fu chafande jetti e jeegon sukabe jogalbe leedi mali ana wada yurku yurukaku do yo hune ko satti sanne
ce qui est un seuil alarmant
yo gonga okleyi wala fi yamrore wadde jukmoji ka non pelle humanide habbo yurku yurku holti wiide yimbe la sarena hani fa hande tinade e golle o keddanna samiru diallo mo fedda lolirnde societe civile democratique si 101
sur la loi portant
sariya goto mo vérificateur général yamira golida modun progrès leednin ana yamira tonga neddo fu nangado e nyamde kalse leednin tagal modun balé société civile du ana han wadde imadraji watti fo haba yurku yurka ko ma télé nukkuje den di golleje ko hew modun huncin hore gafa handen imadra ana wonde wadede yalla be yibodo yurku yurka ko ana haba tongé
pelle halnan en ko manide haba yurku yurku ettal kaku cultivité ana hani kaban modun beede famnede le mali yalla hadde dum joko hore ndeɗo fedde Ahmed Sekou Diallo anditi jaati lamkoɓe na gonde imadraji hinade go haɓo
le watti joni wala fo mi wawi hollitude nde huncungo hoore golleji haɓgon yurku yurkaku gafa hannen meɗe wawi famtude jamaren wi dabiriji ana wonde feede ñalaɓe warande ko natto saabu hadde yurku yurkaku ittale leydi nin saabu kaake yogaji ɗum ko ha naarede ko fabto laamu on hadde ɗi golleji fa hannde laamu ana wonde fiɗe dabiri jaati le laamorɗen yalla ɗi torraji ana heɓa hunco ga jaabi muɗum wawi heɓede ɗe watti goto fanden yurku yurkaku ɗo heɓa haɓede soni walani jamare ko hew muɗum famintine nde kuteji muɗum tofon
de la pédagogie
kabaru jibu yo jatiti dalla tawangal mo haba mudun yata fe ciagal goto fuf e wi kanko sociologue yakuba dogoni an han taguji di mbalite non ko non dun wonande hakkilaji jamare nde yalla hadde odo bononda
mede tawtira lama fa hanen tinno mawna imadraji mudun di li lamorde fu ciagal mudun sarotobe ndu tinno daro darogam en yalla tonga neddo fu nangado e nyamde kalse leedni jamare hanen an han hulde jati sarotobe leedni dun tiidi hebnade jogala sanne tabi yurku yurka ko semme jaati do kabarji fina tawa meden fu sabu yoga fu ana wad yurku yurka ko no wawirino
yimbe la kumni be habbo yurku yurku ngadi noddango dental imadraji bangal hun tangul hore dati dabriji hertadi